Mukawefe wakulaba ngabata ina nyuma asirizi na buba soma ni buba malake misomo jawe. Umatende kiraga wagulu oralero kampuni ya masimu ya Airtel. Ngeita mshitongre chaye cha Airtel Foundation. Edangiri de ntiabaisi makumi ya video kubamuzise tende kero tano mu Uganda. Bibagenda okusasula ebisale. Bibagenda okusasulira ebisale ebyesomero. Okusinzira ku ssenkulu wa kampuni eno. Soso Mendula Sehu bwabadde alangirira abayizi bano e Bugoloobi agambye nti abamu ku bantu abawansi be bamu ku bakozesa kampuni eno bye bakola nga n'olwekyo ensonga lwaki bagikwasizaako babakwasizaako era nga bana 20 bano bakusasulirwa school fees enzijuvu. Airtel Foundation yaita abali baagala okuyambibwako omwaka oguwedde era bafuna abayizi 341 okuva mu matendekero ag'enjawulo nga muno mwe balonze bana 20 nga bakola amasomo ageekuta ku science ne teknolojiya. David Birungi omwogezi wa Airtel Uganda agambye nti batandise ne bana 20 mu byenjigiriza kyokka bayina essuubi okwongerako gye bujja nga bano si be basembye.
Covering us for feeding, Nicara and Common Sound, some of it. Warero to Banju Dairy, Guanga, Arivana Makumi, Adiri, Avarin Kumi, Navawara Kumi, Gavasoma, Kulisomoja, Computer Science, Navio, Editor of the Faculty. And that's it. We have to be said at the Minimujino. I think we no longer take it, Avana, Avana, Quat and Minimujino, but we do. We just call a Munimogo, Tino Quesa and Guanga, the Dinati. Abakozi abanakola emirimu egyo mu myaka 2 egijja mu maaso.